إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abakiriza mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu twebaza wechiti wallahu tabaraka wa taala nanyini matendo amajjuvu gotusinza kubanga yeka agwanidde okubeeranga asinzibwa kyonna ekitali Allah bwe kisinzibwa kiba kisinziddwa mu bukyamu ate kyatonda ki kifugawa aniafa nadda eyo gyekiri wabula fenna twolekera eri omutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala alwahid alqahar omu yekka bwati omukasi eyakukaka ggwe muganda wange ow'ekitiibwa okubeera ng'ogenda kufa nga tolabye ku nkoonayo ewallah ogenda kufa nga tolabye ku nkoonayo najira bakonga bansali nviri aa tewali maze kujaba ndabirwamu kujira bila mundabirwamu nkona bobaddala ngoli kiwaji togwanidde kusala bobaddala ngoli kiwaji togwanidde kwebikirira eranga tuli mwetegefu gondera Allah webikirire bobaddala ngoli kiwaji togenda gondera wachiti wallahu tabaraka wa taala matekage chusa amaso olabe nkoonayo bw'oba tosobola manya nti olina omu omukasi ow'ekitiibwa Allah oyekkaka nga tosobola kulaba nkoonayo oyo ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala ajja kukaka akutuuseeko adhaabun aliimu akutuuseeko ebibonerezo ebiruma ng'omugezi yenna kyalina okukola kubeera nga yeetoowaza neyeetowalizo ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala ng'akyalinako byasobola okumujeemeramu kubanga olina ne byotasobola mujeemeramu Allah byo nga yabikkako olukaka oli musajja kale kyuka obeera omukazi kyuka obeera omukazi kale oba ggwe tosobola gita maama ne taata wo baakuzaala bakukyuse obeera omukazi oba opoziti y'ekyo oli mukyala nantagambwako toli mwetegefu kusaala mbutoyinza kuyiwa mazzi mu nviirizo kunaaba janaba togenda kusaala ebimenya byakubonyaabonya egwe osobola okufuuka omusajja bw'oba oyagadde okufuuka omusajja kikyosobola kikyolinako obuyinza ku bulamu bwo wallahi teweyinaako obuyinza wadde akatono weekati olina kubeera mugonvu eri ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala waalibadde weerinako obuyinza obujjuvu naye tobulina olina omusaayi mubiri naamu okumanya engeri gye gutambulamu nakyo ekigutambuza era kugasa gutya omuntu wallahi tobimanyi tobimanyi yaahi omutima kyekki olina omutima naamu omutima kyekki sisitimu y'omutima okuva ku ntandikwa yaago okutuwa ku nkomerero yaago tolina kyogumanyiiko kye bayita obwongo borisoninga nabwo Allah bagamba kino tya nawe sidiki lolabi nawe raba na obwongo bwennyini nnyini bw'okuba Allah tabaraka wa taala wabwo okuba ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ombaka wa Allah bwennyini nnyini tobumanyi asulan ekyokumanya kiriki tobulabangako nga ne function yaabwo tonnagitegeera bwo bwennyini nnyini tobulabangako ogwanira okubeera omwetowaze ennyo eri ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala lwaleero kukola olwaleero kukola tetuli mu nsi ya kusasulwa tuli mu nsi ya kukola ate nkya oli mu nsi ya kusasulwa si nsi ya kukola toyinayo sala gy'ogenda kusaalira mu maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala yauma alqiyama ogenda kubeera oli mu kusasulwa swala ziwasaala ng'oli ku nsi kuno nga ziri mu kusasulwamu empeera empitirivu mu maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala mataun qalil tawira likilla munnange bobo inako naka kumenya mu ibadat manyati mataun qalil kasira katono nyo urufanyu moyingire jene wa ishiballahu subhanahu wa ta'ala siliki lorabe mabika kao bitubadda balenza abato bitufubuka siliki lorabe wallahi urwalero tuli basajja bakuru abaina zifamile ya rabbal alamin urwalero tuli bachara bakuru abafumbo tola banti bya jojjojjo wano nyo bya jonnyo wano waberede mu secondary waberede mu primary tola bango jukira n'ebintu byenyi ne bakwana obwo wasomana bo mu primary tola banti bisanje be president bilinganga bisatu byokke mabega obabina obabitano bisanja nyake 5 5 batugenda mu campaign president najare ogenu kakana lero wenno sakati doweddeo boboli musajja boboli muchala embere kuchukide tekyafana ne eliye nyine nyine je walimo nga abasajja basimbala yini bakuddukira emisinde idan barakallahu fikum tugondira wechti wa allah intane jawo kumpi bannange etulinze songa ajisisinkana nga teyetereza abala byennyo asisinkana intana nga teyetereza abala byennyo nsaba wechitibwa Allah tabaraka wa ta'ala omutonzo mulungi owechitibwa abirenga atuwa okumugondera nokuteeka ebirowoozo ku mateeka ge innahu sami'un qarib owechitibwa Allah tabaraka wa ta'ala alikum pi naffe awulira byonna byetumusaba era tulaba bulungi saba Allah abirenga tatujja mu nsi muno okujja ko nga tusimye tuli ku zakatul mal zakatu almal ngai mpaje yoku satu mumpaji zeddini ya fe eyo busilam mpaje soka tauhid kwa ula Allah tabaraka wa taala nomenya obyo na ebisinzibwe ebitali Allah nobirangilla ko rutalo nti byonna bisinzibwa mbucham ekisinzibwa mbutufu ya Allah tabaraka wa taala kino na chikola abafuse musilam kino omuntu yenna akikola aba afuuse musilamu kumenya obyo n'ebisinzibwa ebitali Allah tabaraka wa ta'ala nakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala ika omuntu yenna akikola aba afuuse musilamu wa in kana min akfaril kafara nebwaberanga abadde munene nyombo kafu omuntu yenna akikola aba afuuse musilamu nsaba Allah changuize mama fina akitabake akinyweze bulungi abiringa arangi lolutalo kubyo n'ebisinzibwa ebitali Allah anyweze wuncho wechiti wa Allah tabaraka wa ta'ala yeye kasinzibwa mbutufu yega nebyo n'ebisinzibwa ebitali Allah byonnaje esambe saba Allah akimwanguize akimunywereze ee wallah kam nafrah tuinza kusanyuka kyenkana wa nyesonge eno eyongedde okunyinyitira obulungi n'etegeerekeka ngeyongedde okunyinyitira obulungi n'etegeerekeka n'etasigala mu kifaananyi kya kalidinaali yasiramuse naye nga akyalabibwa nga yakulembera ekereziya katolika kifaananyi ekyo kibeera vegi naye nsaba Allah omulungi atalemererwa kintu kyonna kubanga okusira mukakwe kyengera jali era kyengera ebyobusiraamu okubeeranga omuntu abadde akulembera obukafu owekitiibwa Allah amujjeyo n'amuleeta n'abeeranga ali mu basiraamu bannabyamisambwa baba kakkanye nga basadde nnyo tuba twongera n'okutegeera bikyebyo bibadde byeyambisa okubeeranga babuzaabuza abantu okubeeranga bajja ku siraatu al mustaqim saba Allah mwanguize byonna empaje esooka mu mpaje z'obusiraamu shahada empaje eyokubiri sala empaje eyokusatu zaka lwaki buli lwe tuba tugenda okwogera ku zaka nkujjukiza empaje zino otegeere nti ensonga ya zaka abantu abangi batafaayo kutegeera mpaji namba mu mpaji eddiini yaabwe empaji chechintu echesigami wako omuzimbo bwekivaawo omuzimbo gugwa oba negubeera yege yege nnyo negubeera nga guli yege yege nnyo singa empaji emu evaamu n'olwekyo teekayo ebirowoozo bingi muganda wange ow'ekitiibwa ku nsonga ekwatagana ku zaka asa llah oba oli awo ow'ekitiibwa allah tabaraka wa taala n'abeera ng'ayongera okukwagala n'oyongera okujagala n'oyongera okuteekayo ebirowoozo mu kugiwa anti obutamanya kintu y'emu ku nsonga ekalubya ekintu ekyo abantu okubeera nga tebakikola kale bwe onaategeera zaka n'ogimanya nti nyangu mpabwekiti bulijjo nali mmanyi nti bingi nnyo masha allah ojja kubeera nga barakallahu tabaraka wa taala barakallahu fek nga empaji eno ekwanguyira omulundi ogwaggwa twalaba ku zaka y'ebirime ne tulaba birime eki ebiweebwamu zaka ne tulaba kigero ki ekiweebwamu emaadha ekiweebwa mu zaka niswaabu yeeriwa mu niswaabu omwo owaamu kyenkana ki ne tukugamba ow'ekitiibwa omukkiriza nti omuntu yenna bw'obeera n'ebirime mu ebyo twagamba ebiweebwamu zaka ng'ewaffe e Uganda wallahu taala alamu ebirime ebisinga okubeera nti byebiweebwamu zaka ze sirios byebirime ebyempeke kasooli bijanjaalo kawo mukyere ngano maatha mwanyi soya n'ebirala ebigwa mu ttuluba erifaanaganako bwe rityo kasitoweza wasaki taano nga kwe kuyoola embatu nnya emirundi 13 okuyoola embatu nnya emirundi 13 kyetwasaba abaganda baffe ab'ebitiibwa bakitukolereko nsaba abaganda bange ab'ebitiibwa hafidhahumullahu tabaraka wa taala iya allah nsaba allah tuwabaayo muddu yenna ategeera mu bigambo bino bye njogera nti nnyina omusiraamu yenna gwe ndagira hasha wakalla wabula nsaba busabi baganda baffe bonna ow'ekitiibwa allahu tabaraka wa taala baabawadde obusobozi okubeera nga bakola ku nsonga eno barakallahu fiikum babeere nga batukonvatingira wasaki zino ettaano nga bwe nazinnyonnyola obulungi bazitukonvatingire mu kiro kisobole okubeera nga kituyamba era nga kitwanguyiza okubeera nga tutegeeza omulimi nti bw'oweza kiro bwe ziti oba otuuse okubeera nga owazaka kijja kumwanguyira nnyo barakallahu fiikum era nga tusaba abakulembeze baffe ab'ebitiibwa hafidhahumullah mukadde waffe omulungi gwe nsaba ow'ekitiibwa allah amutukuumire sheekhi yahya ramadaani mwanje bw'abanga ensonga eyo agisindiseemu neeyongera okubeera nga etambula ne baganda baffe abalala abalina obusobozi ne babeera nga bapima ebintu ebyo mu kiro tusobole okubeera nga tutegeeza butegeeza omulimi nti ayina kasooli kiro bwe ziti ogenda kubeera nga owa mukyenkana bwe kiti ayina ebijanjalo kiro bwe ziti okusinga bwetubabuulira nga tuyitira mu wasaki zino okusinga bwetubabuulira nga tuyitira mu wasaki zino oluusi ne zibalemu okubeera nga oba ne zibakaluubirira okubeera nga bateeka mu nkola ne babeera nga tebawazaka so nga baaligiwadde singa babadde nga bategeezeddwa ebintu bino mu ngeri ennyangu wabarakallahu fiikum kale amasala gano tugagattako ku zaka omusiraamu yenna gy'oli beera nga amasala gano ogateekako ebirowoozo beera nga amasala gano ogateekako ebirowoozo twakugamba nti ekirime ekyo kyonna bwe kibeera nga kifukirirwa nkuba yokka osiga busizi enkuba n'etonnya n'ojja n'okoola n'okungula manya igwe ow'ekitiibwa omukkiriza hayyakallah wa hafidhakallah nti ojja kiwaamu 10% 10% ebitundu 10 ku 10 kyebayita al ushuru ebitundu 10 ku 10 bw'oba okungudde kiro 10 ogenda kuwa kiro 10 okungudde omutwalo gwa kiro ogenda kuwa kiro 10 lwaki omuntu ayinza okukuba enduulu subhanallah olw'ensonga nti omwana adamu muzibu nnyo ayinza okukuba enduulu naga subhanallah nga bingi muganda wange allah yagamba ti mathalu lladhina yunfiquuna amwalahum fi sabiilillah kamathali habba أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة إجفانا نجابا بواي ما يابوي مكبولي ويشتي والله Chiringange chifana ncho muntu akwata wanu njagala akwata ensigo emu najisiga mutaka ambata saba asanabila labwe kula nevako ebirimba musanvu ebirimba musanvu twala kawo madha omwemba omuntu bwagusima bwagusimba negukula negulete ekintu wagulunga kirike ebintu musanvu Obo buro, oba kasoro, nunguwa kasoro, negujia. Negulete eminweja kasoro, esatu, eminene, emiwamvu, emirunchi. Empeke embweti. Nevamu empeke ezisukka mu kikumi. Empeke embweti. Empeke embweti. Awamu nechunga Allah ya jifuki lide. Wakute empeke emu nojisiga. Nojia mwemi soli esatu. Emisori ya jesatu, uluwa dembo kujisiga, noja mjo ya gadi. Tola banti nino, amagoba, agava mumulimi, omulimi gafuna, amagoba omulimi gafuna. Gakubisamu emirundi ne emirundi, kumagoba, abasubuzi gibafuna, ebisele ebisinga obungi. Kubango omusubuzi, akwata ekintu nachigula emitwalo etaano, nachitunda emitwalo kumi, abafunye nyo, nyo, nyo. Wa illa banji akwate ekintu nachigula omutwaro nachitunda gumuru 10 nachigula emitwaro 5 nachitunda 5 kitundu nachitugule nachitunda emitwaro 7 nachitunda tola bati gwo mulimi ofuna nnyo amme byo kubanti beyi abalimi simanyeri wansi eriruddawa 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 agusige masala ge tuliko ne tuli kuchiwata demo ttaka necho chokungu demo ttaka awamu necho nga Allah yachifukiride Chava kwa tono. Akute enkuba efukiride na biranga mwja kuchiri. Ebitundu kumi kuchikumi. Ubikwate, ubituse kubeta avaba batalina. Tujja kulabi mpaya zakatul mal. Mumaso jatugenda. Ujigotia. Goje wera. Ujitwala kubitebe. Ujigaba nyotia. Nebifana kubibitio. Insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Sawa Allah umunonji atuongeri kubuangazi mumaso. Atuwe numugo ndira mubu wangazobo bwabela atu wade. Kale gwe uwechitibo mkiriza bwabela anga mkuba yefikilia ebirimebio botu bogendo kuwa. Ate bwabela anga bwabela anga gwe oteka mga amanyi imo ina pump. Kamashini kari kumasanyalaze wakari kujenaleta kakuba amazi kakajia wansi ni kajenika fikilia. Oba kukenyini ugena no kwara no yusulei no lete bidomala no fikilia. Oba amadha Oina abantu bote akapakasi abagena ne baleta ne bafukirira tuli ku nsonga akiteka yebirozo tuli ku nsonga ya mazigo kage gogerwako wano tuli ku nsonga ya mupakasi nti oyino mpakasi gwateka ko nalima obo ina oba waleta trakita nelima oba isimanya okozesa ki otetrimu sente nyingi la ebyo nnate bitunulirwa ku mulyango gwa zaka ene yegundi eyebirime eje tunulirwa ebirime bino binywedde ki Binywedde mazzi ga kusasulira oba ga kutakabanira oba binywedde mazzi ga nkuba agava mbire negakka awo kawe tuteeka ebirowoozo oba oteeka ebirowoozo obusiraamu kawe bwateeka ebirowoozo teeka yebirowoozo kasonga kano ama biri neta tractor nerima nengola ebyobusiraamu tebitunulira kakati bobeera nga gwoteeka mu amaanyi go oba ensimbizo gwowa Chitundu chachimu eche kumi. Amakuru, owa 5%. Owa 5%. Ebitundu bitanu kuchikumi. Ebitundu bitanu kuchikumi. Jizaka jobo genda okube iranga owa. Changu nyo okujibara. Changu nyo okube iranga ojibara. Ujibara otia, ujitegere otia. Kwa atanti nakungude kilo enkumi bili. Nakungude kilo enkumi bili. Enkumi bili zino, zikubise mutano. Kilo enkumi bili, zikubise mutano kubanga 5% je tuliko omale ojiga ansa jojjamu ojigabize mu kikumi kubanga liku percentage 2000 times 5 divide by 100 echo bwo chikola ansa jojjamu yezaka jobo okwata mu kilo ze 12 zokungudde obirengo wayo mara nyangu barakallahu fik kakati mungeri yemu singa mberange ebirime byange half ya nkuba half ya nkuba ate half endala ya kufukirira kijentegeza wano ekitungu ekimu ekya sizoni nkuba yetonye enkuba negwayo twala chakulabira konti kasori yakulira emyezi etano nomu simba ngebule emyezi ebiri nekitundu sizoni enkuba egweyo era negwayo kakati eje emyezi ebiri ejibulayo notekamu amaanyi go oba sentezo nofukira kasori oyo nakula ono byenkanye enkanye mukwenkana nkana ogenda kuwa otya zakayo ogenda kuweri eyenkuba oba ogenda kuweno eyamanyi okwanukula nti mumbeere eyo owa 7.5% ebitundu musanvu n'ekitundu ku kikumi lwaki anti tobadde erimba nannyini nkuba osobole okuwa kumi aye tobadde eno mu bannannyini maanyi oba ensimbi osobole okubeera ng'owa ttaano wabula buli kimu kibalansinze half half kyekibeerawo nga tukwata eri kumi nga tugigabanyamu half nga tujjayo ttaano ku saidi y'enkuba nga tudda ku saidi eno ey'okumanyi ge wataddeyo nga naye tugigabanyamu half nga tujjayo 2.5 bw'ogatta ku 5 tufuna 7.5 ngowa zaka ya bitundu musanvu n'ekitundu seeka bino mbibala ntya twale ekyokulabira konti okungudde kiro lunana z'okungudde kiro ezo lunana kubisaamu emirundi musanvu n'ekitundu 7.5 omale ogabanye mu kikumi ojja kufuna mmeka ojja kufuna nkaaga ojja kufuna nkaaga kitegeeza nti mu kiro lunana ogenda kuwaamu kiro nkaaga ogenda kuwaamu kiro nkaaga wahakadha nolwekyo barakallahu fikum kandowooze nti neeyo ensonga etegerekese bulungi singa omuntu abuusabuusa talaba nti byenkanankana wabula tamanyi kiki kyasinga abaffe nkuba yeyasinga okubeera ennyingi oba okufukirira kwange oyo akola atya oyo adda fi ghalabati dhanni amanye nti eno ibaada wano ali mukusinza ali mukutereeza ibaada ye adda eri obwongo bwe atunule alabe ebirime bino ddala kikyasinga okubulira mu mutima gwe nti byasinga kuganyulwa muki byasinga kuganyulwa mu nkuba oba byasinga kuganyulwa oba byasinga kuganyulwa mu mazzi gali ge yafukirira okula kwabyo kwasinga kutambulira kuki bwawulira nti kwasinga kutambulira kufukirira abeerenga awa awera ku saidi ya kufukirira amakulu awa 5% bwawulira nti byasinga kukula nankuba agenda kuwa 10% ebitundu 10 ku 10 yagenda okuwa nekitegeeza ki wontuyigawo ki tuyigawo nti singa omusiri gugatta okufukirira n'enkuba byonna nebyegatta mu musiri gumu byonna nebyegatta mu musiri gumu ekitunuulirwa kyekyasinga okubeera ekingi kubanga lwe ebiseera enkuba lwetonya netonya netonya naddala abantu abalina ebintu byabwe nga bijanjaalo kasooli nkuba netonya nemala neyimiriramu nga wiiki nagenda nakwata egundi napanga nafukirira ku birime ebyo nabifukirira nabifukirira wiiki wiiki ebege enkuba neddamu netonya oyo afukiridde n'enkuba ebaddewo na ye mumyezi etano cheche sinze la shaka nti nkuba yesinze bweba nkuba yesinze tutunulira kubera ati ebirime bino bikoze bitya bikulidde ku nkuba erobo ina kuwamu ebitundu 10 ku 10 ata singo omuntu abera nga afukira bifukira afukira bifukira ne olorumu enkuba nejja netonya nafukira nafukira enkuba neddamu netonya yekire kwa kananga myezi etano enkuba etonya ebiringa nga bitano mubutufu ngokufukira kweko sinzo kubera okunji omuntu oyo awera kumbera aki omuntu oyo agenda kuwera ku saidi yaoli akoseza amanyi ku saidi yoli akoseza madha ensimbi ajja kuwa 5% kandoze barakallahu fekum kisonge eno etegere kabulunji kale abibitibwa abakiriza hayyakumullah echo boberanga okitegedde amasala gano magazi naye khulasa yago yeyo baba umwali mwageta ago gasingane mu muguni ebun kudama kitabo kino kimanyiddwa nnyo ekyaba hanabila era mu ngeri yemu n'ekitabo ekiyitibwa taisiru almasail alfiqhiya kya sheikhi owekitiibwa ayitibwa abdul karim annamla omu ku basomesa basharia mu jamia eya imam muhammad ibn saud eriyad musubira okubeera nti akyali munamo hafizahullahu tabaraka wa ta'ala owekitiibwa mukkiriza mu nsonga enkulu era z'ogwanidde okubeera nga otegeera kwe kubeera nti la yujma baina al ajnas wa yujma baina al anwa twakubulira ebintu ebiweebwa mu zaka tetugamba nti zaka eweebwa mu kasooli mu bijanjaalo mu binyeebwa mu soya mu kawo mu mwanyi mu muceere ngano mpindi n'ebirala ebigwa mu ttulube eryo habat saudi eyingiramu omwo bwobeere no mujazeera entende ziweebwamu zaka emizabibu giweebwamu zaka lwaki ebyo byonna maali eterekebwa ebintu ebyo byonna nga bitwakulaga nti biweebwamu zaka kimanye owekitiibwa omukkiriza nti obusiraamu tebukulagira era tebukukkiriza kubeera nga obigatta nga biri mu kika ekyenjawulo n'obigatta nti kubanga twagamba nti biweebwamu zaka n'obigatta osobole okufuna nisaabu kiki entegeeza singa niswaabu yakasooli ebeera kiro 8 kino kyakulabirako kubanga tukyali ku mulimu gw'okunoonya niswaabu zino mu kiro manyi baganda bafe insha allahu tabaraka wa taala mulimu guno bajja gukola muganda wange sheikh ismail mutumba hafidhahu llahu tabaraka wa taala muganda wange sheikh hasani nyazi n'abalala hayyahumullah tabaraka wa taala manyi nti balina obusobozi obutaharaka ku nsonga eno niwabeera nga bagasa umma singa kiro za kasooli 8 ze zikakata okubeera nga ziweebwamu zaka ye niswaabu ngambye kino kyakulabirako omuntu n'abeera nga alina kiro 4 byakungudde mu kasooli nga ne kiro z'ebijanjaalo nazo ziri 8 n'akungula kiro 4 ez'ebijanjaalo omuntu ono aragirwa era kirizibwa okwata kiro 4 ez'ebijanjaalo azigatte ne kiro 4 ez'akasooli mbu asobole okufuna niswaabu y'ekimu ku 2 abeere ng'awazzaka mu birime bino okwanukula nti la la yujma baina al ajnas zino ajnas zino jinsi za njawulo hadhihi al ajnas mukhtalifa za njawulo n'olwekyo bw'okungula kiro 4 ez'akasooli ne kiro 4 ez'ebijanjaalo ne kiro 4 ez'akawo ne kiro 4 ez'emmwanyi towa zaka so ng'okungudde bingi ne tokakatibwako kuwa zaka mu mulyango guno zaka osobola okugiwa naamu ng'ogiweera mu mulyango gw'ensimbi enkalu ddi singa otunda ebintu ebyo ne bivaamu niswaabu y'ensimbi gye tugenda mu maaso okulaba kubanga tugenda kuyingira bya busobozi bya maali biiznillahi tabaraka wa taala bye ndowooza nti bangi ku baganda baffe ab'ebitiibwa eyo bye basinze okulindirira okusinga bino ebyobulimi singa ensimbi zojjeemu ziweza niswaabu nizita ko mwaka ngapuga zuwe muzaka tezuweze ni sawabu tezuweze ni sawabu ya nsimbi toina zuwa muzaka ziweze na yo mwaka kugenza kuita o nga wazikoze sa wela ka bana noli yako na kina kintu tugama ati wafuna ko ni sawabu wa zaka la ni sawabu te chawera toina kuwa zaka toina kuwa zaka nolwecho tetugatta ajinas ebirime ebyenja olote bigattibwa kasabira nga tebiweza ne swabu kitegeza ekirime ekimu kirino okuweza ne swabu ya wasaki 5 kidoke chikakato kubira nga chiwebwa muzaka obusiramu butunulira obugagga bunonyaki omuntu aberenga mugagga asobola okubira nga agasabalala asobola okubira nga agasabalala aleke kubira nga awaye nango mutima gumwefunyiza omuntu afune ni swabu agano okuwa hakkan ye uliyente mbutufu muli azamanya wabula yujima bainal anwa ate byo types ezekike ekimu types ezenjawulo nenga za jinsi emu za kika kimu zo zigattibwa kyekirwa kino singa omuntu alima kasooli gwe bayita omunandi waliwo kasooli ow'e Kenya bino ebiweke ebinene waliwo kasooli owa Naironi waliwo kasooli simanyayo n'alimu ebiweke ebya bulubulu n'ebifaanaganako bwe bityo omuntu n'amulima kasooli oyo nga wanjawulo n'alimu omusiri gumu nga gwa kasooli wa Naironi n'agujja mu kilo 3 n'alimu omusiri ogwokubiri gwa kasooli simanyayo gwe tuyita omunandi n'ajja mu kilo 3 n'alimu omusiri omulala ogwa kasooli ono w'ebiweke ebinene gwe bayita ow'e Kenya naamujja mu kilo 3 ezo kilo 9 kile ezo nazigattibwa aljawabu naam wujuban zigattibwa otekeddwa okuzigatta zonna zonna ziba ziwera niswabu wadde buli musiri tegwaweza niswabu naye ekirime kyonna kiyitibwa kasooli nga bw'olaba nti ente tegattibwa na mbuzi ente tegattibwa na ngamia kweza niswabu engamia tegattibwa na mbuzi naye ndiga egattibwa n'embuzi waki byonna byagatta erinnya byonna biyitibwa ganamu jinsi eryemu eyitibwa ganamu eno embuzi oluvannyuma neyitibwa maz endiga neyitibwa ban nenga byonna birina erinnya limu ne jinsi emu eyitibwa ya ganamu n'olwekyo nabwekikyo zino embuzi nga bwe zigattibwa olina embuzi maadha 20 n'oba n'endiga 20 bwezigatta wamu ziweza 40 ziweze 40 wakati bwako zaka aljawabu naam wakati bwako zaka lwaki kubanga eno jinsi eryemu wahaka dhene kasooli bwatyo nyina omusiri gwange gwa kanyebwa n'omusiri gwa kamenyamiggo n'omusiri gwa nambaale n'omusiri gwa buno obweru simanya kulyambaluke simanya biki ebyonna byonna bigattibwa wadde emisiri gyanjawulo wadde bika byanjawulo byonna bigattibwa kubanga byonna bigatta kintu kimu kasa biweza wasaki 5 oba ogenda kubeeranga owaamu zaka oba ogenda kubeeranga owaamu zaka kino no barakallahu fek beeranga okyegerereza bulungi nnyo ndeese kyakulabirako kyebyo ebibiri ekyakasooli n'ebijanjaalo n'ebirala geraageranyiza okwo era mu ngeri emu w'ekitiibwa mukkiriza kimanye nti emisiri egiri mu bitundu ebyenjawulo gigattibwa ebirime ebivudde emisiri egy'enjawulo bigattibwa okweza niswabu ekyokulabirako ekyangu ow'ekitiibwa mukkiriza oli musajja owangaalira nateete naye wagula ettaka ekiboga n'ogula n'ettaka ebugerere n'ogula n'ettaka emasaka n'oteekayo omusiri emasaka n'oteekayo omusiri ebugerere n'oteeka omusiri luddawa ekiboga emisiri gino ne bwe gubeera nga buli musiri teguvuddeemu niswabu guno guleese kiro 3 naguli 3 naguli 3 oba guno guleese 2.5 guli ne guleeta 4 gwe ne guleeta kasa kibeera nga kirime kimu oba okati bwako okuwa zaka waki kubanga byonna birime biri mu jinsi emu ate bya muntu omu biba kuba by'abantu babiri banjawulo awo biba bitekeddwa okubeera nga buli omu aweza niswabu n'olwekyo nakino barakallahu fek otekeddwa okubeera nga okyegendereza bulungi abaffe obusiraamu chebutegeza wano nchi omuntu alino kusitula ebirime by'emasaka ajenga abikunguza mpaka Kampala n'ebyegunja ebikunguza mpaka Kampala n'ebyegunja ebikunguza mpaka Kampala abigatte wamu chebutegeza ekyo la kikumalira okwata kasooli wowe masaka ne bw'omutundirayo omutundidde masaka kwata obaleti mujjemu kiro bweziti omusiri gwe masaka gwavudde mu kiro bweziti omusiri gwe bugerere gwavudde mu kiro bweziti omusiri gwe jindi gwavudde mu kiro bweziti khalas kati gwe kwata kiro ezikakatako bwoba bwezibanga nkuba yafikiridde bwebanga nkuba yafikiridde ugenda kubeeranga okwata madha ebitundu 10 ku 10 obirengo biwayo muzaka yonajyo obero biwerede obiwerede masaka obabugerere oba ruddawa oba kiboga yonajyo obero werede zaka zaka ojimaze ojiwa zaka ojimaze okubeeranga ojiwa tewali bweta avunti bina kubeeranga bikunganyizo byonna biretewe mu kitundu kimu era mu ngeri emu kimanyo wekiri womukkiriza kyebirime ebyomwaka ogumu byonna biteekeddwa okugattibwa kasa bibeera nga byalimibwa mu sizoni y'emu teeka ebirowoozo kasonga kano birime bya mwaka gumu kasa omwaka ogwo oba n'ebirime mathale waffe Uganda tulina sizoni ey'omugwokusatu tusigiramu oba ogwokubiri ogwokusatu tusigiramu netukungula mugwomusanvu neddamu netusiga mugwomwenda netukungula mugwokumi n'ogumu omugwokumi n'ebiri oba January ebirime byonna bya mwaka gumu wabula enjawulo ebiriko nti bino birina sizoni bbiri tulabye sizoni bbiri naye ebirime ebya sizoni emu ebirimiddwa mu sizoni emu wadde okungudde noddamu n'okungula byonna nga biri mu sizoni emu eno esoose byonna oba olina obigatta ekyokulabirako omuntu ayinza okukeera obulungi ennyo n'asiga kasooli akedde asize kasooli kasooli ono gw'asize ekiro ekyasooka yateekayo mangu ne kitwala emyezi ng'ebiri aba ali awo omwezi nga gwakuna n'afuna obulimi obulala n'agamba nti ah nawano kanteekewo n'asiga omusiri omulala emisiri gino gyombiriri giri mu sizoni emu mu mwaka gumu giri mu sizoni emu mu mwaka gumu bino byalima mu mwezi ogwokubiri agenda bikungula mu mwezi nga gwa mukaaga oba gwa musanvu biri byalima mu mwezi ogwokuna agenda bikungula mu mwezi gwa munaana oba gwa mwenda naye byonna yabirimira mu sizoni emu wali najjamu kiro bitaano na wali najjamu kiro bitaano kiro ebitaano tebiweza niswabu na biri ebitaano tebiweza niswabu nebyo nabya sizoni emu alagirwa okubeera nga agatta kiro ebitaano na bino ebitaano n'abeera nga awazzaka mu mpa gye twakulaze dda bweba nkuba mu kiro ezo olukumi agenda kuba mu kiro kikumi bwe gaba maanyi mu kiro ezo agenda kubeera nga awaamu kiro meka agenda kubeera nga awaamu kiro kilo makumi ataano wahakadha bwe guba nga omusiri ogumu gwakufukirirwa bufukirirwa ate omusiri ogwokubiri gwankuba awo agenda kukola atya agenda kuwera waliwe twagambye 7.5 musiri ogumu gwankuba omusiri mulala gwakufukirirwa agenda kwa 7.5 abaffe omuntu ono talina kutunda birime bye alina okulinda abikume ebeerego talina kubitunda wadde okubiryamu wadde okukola atya birina kubeera awo abirinde mpaka naguli omusiri gusooke gukule alyoke abikwate wamu abigatte nedda kikumalira nti notinga nti eno sizoni luno olusimba olusoose nziyemu kiro bweziti luli olusimba olwokubiri nziyemu kiro bweziti khalas ogatte ebyo ne bw'owera zaka kuguli omusiri ogwokubiri ne gubeera nga gwowaddemu zaka yaabino guli omusiri ogwokubiri gwowaddemu zaka yaabino kubanga nti tugenda kugamba nti wazzaka bino tebinaweza niswaabu naye guli omusiri ogwokubiri olina essuubi nti gugenda kuweza niswaabu idan bukuba amu oiguli chuo sabo gatta kuno nechipa na chuozani swabu barakallahu fik obo katibu wako kubeiranga owazaka kandoze uchibu mukiriza nti ensongeno etegerekise bulungi mbakubiriza abooluganda abebitibu abakiriza tubere bagonvu eri uchibu allahu tabaraka wa taala tubere bagonvu eri uchibu allahu tabaraka wa taala tuli musafari tugenda baganda baffe bangi uchibu allahu tabaraka wa taala amazo kubiranga abajjurura bino babiga yali lorusi ni batabita yako birowozo tebacha asobola kubiranga badda babitereze sabo uchibu allah bonna basonyiwe abafanga bakendev nafe atuwo kulongosa nga tuna musinkana atebe tumusinkana abiringa atusonyiwe bukendevu bwetuli batuse nabwo mu masoge وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.